Ushena mubika mana logo.
Zwap.com.
Awe mwacha, mwacha. Jehovah Sancho. Wati mailo tafya supilepo Ninda bwana utafe wino Na asini nkisa ama kaya wafaluri mjevyo walanda Nisevyo kawa Wati mailo tafya chilinepo Tobuki na vya tina kwisa korona Wati mailo tafya tuipeye poku magazi
Zwap.com.